SBS Radio. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay dalalka kale ee caalamka inay kala qayb qaataan sidii cadaadis loo saari lahaa Iran kadib weerarkii warshadaha shidaalka ee Sacuudiga. Mr. Trump ayaa hadalkan ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay uga socda magaalada New York. Wuxuu ku baaqay isbeddel weyn oo lagu sameeyo sida loola dhaqmo China oo uu ku tilmaamay dal lacagtooda qiimaheeda bedbedela si ay iyagu faa'iido weyn uga helaan.
Distinguished heads of state and government, excellencies, colleagues.
Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in adduunku laba u kala qaybsamo isagoo cambaareeyay weerarkii Sacuudiga.
And above all, we are facing the alarming possibility of armed conflict in the Gulf. The consequences of
waxaan wajahaynaa suuragalnimada dagaal ka dhaca gacanka. Weeraradii dhowaan lagu qaaday warshadaha shidaalka Sacuudiga ma ahayn wax la aqbali karo. Taas marka la eegana, isfaham waa yar ayaa dhalin kara dagaal weyn. Waa inaannu wax kasta sameyno si caqliga uu u shaqeeyo oo laysu dejiyo. Shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku eedeeyay Iran inay tahay dhiigyacab, wuxuuna ugu baaqay wadamada kale inay Mareykanka kala qayb qaataan sidii cadaadis loo saari lahaa.
One of the greatest security threats facing peace-loving nations today is the repressive regime in Iran.
Mid ka mid ah qataraha amaan ee ugu waaweyn ee haysta dalalka nabadda jecel maanta waa taliska keligii taliska ee dalka Iran. Taliskan taariikhdiisa dadku laayay iyo burburka uu sameeyay si fiican ayaan dhammaanteen u naqaan. Iran ma aha oo keliya dalka koowaad ee taageera argagixisada ee sidoo kale madaxda Iran waxay shidayaan dagaalada Siriya iyo Yemen. Isla markaasna taliskan wuxuu ku takrifalayaa hantidii dalkaasi, wuxuuna doonayaa inay gacanta ku dhigaan hubka nukliyeerka. Weligeense ma ogolaan doono. Mareykanka ayaa ugu baaqay Pakistan inay ka caawiso sidii loo dejin lahaa xiisadda Iran, taasoo dhalisay in ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu markiiba la hadlay madaxweynaha Iran.
President Trump asked me that if we could de-escalate the situation and maybe come up with another deal.
Madaxweynaha Trump ayaa iga codsaday in xiisadda la dejiyo oo aan la imaano heshiis kale. Marka fariintaas waan gudbiyay, intii tabartaydaana waan isku deeyaa. Intaa ka badan hadda idin ma sheegi karo, ayuu yiri Mr. Khan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna ka baryay labadan dal inay isku dayaan inay markaasi wax kasta oo lagu xallin karo arrintan.
In the region of the Gulf, that region needs it. Courage means not simply provocations or reprisals, no. It's a responsible
action. Gobolkan Khaliijku waxa uu u baahan yahay xal. Geesinimadu ma aha daandaansi iyo argoosi. Maya, tallaabo mas'uulnimo oo la qaado oo bannaanka la soo dhigo ayaa geesinimo ah. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in hubka nukliyeerka dal kasta fasax looga dhigo ama dalalka oo dhan laga mamnuuco.
Yıllardır insanlığın kaderinin.
For many years I've been saying this. We cannot leave the fate of humanity up to the discretion of a handful of countries.
Sanada badan ayaan halkan ka lahaa masiirka bini'aadanka looma dayn karo go'aamada ay gaaraan dhowr dal oo keliya. Maantana waxaan ku celinayaa mar kale in adduunku ka weyn yahay shan dal. Waxaa la gaaray waqtigii aan wax ka bedeli lahayn caqligeenna, hay'adaheenna, shuruucdeenna. Sinaan la'aanta u dhaxaysa dalalka hubka nukliyeerka haysta iyo kuwa aan haysan oo keliya ayaa wiiqaysa, buu yiri miisaanka caalamka.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.